galabnimo wanaagsan dhageystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA aan ku bilaabay shirweynaha qaran ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga maalintii labaad uga soconaya magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka si ay u muujiyaan midnimada xisbiga dhexdiisa kadib markii ay soo baxeen email la helay oo muujinaya in ay jirtay dibindaabyo loo geystay ololihii musharaxa Hillary Clinton kula tartamayay isreebreebka xisbiga dhexdiisa Bernie Sanders iyadoo hoggaamiyeyaasha xisbiga lagu eedeeyay inay u xaglinayeen dhinaca Clinton. Wararkii ugu dambeeyay ee shirkaasi waxaa hadda nooga soo diray xarunta uu shirku ka socdo wariyaha VOA-da Haaruun Macruuf.
taageerayaasha Bernie Sanders way xamaasadaysnaayeen maalintii shalay subaxnimadii intii aan shirku furmin ayaa xarunta convention center ee Philadelphia waxa uu kula kulmay taageerayaashiisa gaar ahaan ergooyinka uu ku guuleystay oo ka badan 1800 oo ergo. sababta uu la kulmay waxay ahayd inuu dejiyo dareenkooda kacsan ee taageerayaashiisa oo aad uga xun inuu kusoo bixi waayey tartanka xisbiga dimuqraadiga. habeenkii xalay markii uu soo istaagay goobta uu khudbadda ka jeedin lahaa ayaa taageerayaashiisa oo ruxaya boorar ku qoran yahay magaciisa iyo qaar ka mid ah halkudhegyada tartankiisa waxay sameeyeen sawaxan iyo xamaasad sare oo ay kusoo dhoweynayeen, waxayna u jiideen inuu xataa hadlo muddo dhowr daqiiqa ah iyagoo ku dhawaaqaya magaciisa. taageerayaashiisa qaarkood way ilmeynayeen, ugu dambeyntiina markii uu hadalka bilaabay Bernie Sanders waxa uu sheegay in isaga laftiisa uu dareenkaasi la mida qabo uu ka xun yahay inuusan guuleysan.
I understand that many people here in this convention hall and around the country are disappointed about the final results of the nominating process.
waxa uu yidhi waan fahamsanahay in dad badan oo dhismaha ku sugan caawa iyo waddanka intiisa kaleba ay ka niyad jabeen natiijadii u dambeysay ee soo magacaabista musharaxa. waxaan dhihi lahaa, ayuu yidhi, inuusan jirin qof u niyad jabsan sidayda oo kale, laakiin waxaan ku odhan lahaa, ayuu yidhi, dhammaan taageerayaashayda jooga halkan iyo guud ahaan waddankaba waxaan rajaynayaa inaad ku niyad samaataan sharafta weyne idinka soo hoyatay natiijooyinka taariikhiga ah ee aan gaadhnay. waxa uu sheegay Bernie Sanders inay calool adeeg muujiyaan oo aysan doorashadani ahayn wax ku kooban shaqsi, ha ahaato isaga, Hillary Clinton ama Donald Trump. waxa uu sheegay in doorashadani ay timaado xilliyo kooban, laakiin waxa uu yidhi in kacaankii uu bilaabo uu sii socon doono. waxa uu sheegay inuu sii wadi doono halganka ugu jiro sinaanta bulshada dhinaca dhaqaalaha iyo fursadaha. waxa uu sheegay oo kale in doorashadani ay tahay mid go'aaminaysa nolosha dadka Mareykanka ah iyo nooca mustaqbalka ay u abuurayaan caruurtooda.
This election is about ending the 40-year decline of our middle class.
Bernie Sanders waxa uu sheegay in doorashadani ay tahay wax ka qabashada hoos u dhaca dhaqaale ee dabaqada dhexe ee hoos u sii dhacaysay 40 sano ee lasoo dhaafay. waxa uu sheegay in 47 milyan oo qof dadka Mareykanka oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay ku nool yihiin heer faqri ah. waa in la fahmaa, ayuu yidhi, in haddii aynaan waxba ka bedelin dhaqaalaheenna in jiilka yar ee soo koraya heerkooda noloshu uu ka hooseyn doono kan waalidkooda ay maanta ku nool yihiin. Bernie Sanders oo hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in doorashadani ay tahay mid lagu abuurayo sinaan dhaqaale, oo uu yidhi ma aha wax caqli gal ah in dabaqada ugu sarreysa oo 1% ah ay haystaan dhaqaale u dhigma dakhliga 90% bulshada inteeda kale. lama aqbali kara, ayuu yidhi, waana inay isbedeshaa. waxa uu sheegay Bernie Sanders inuu ka shaqayn doono intii karaankiisa ah sidii uu gacan uga geysan lahaa in barnaamijyada xisbiga dimuqraadiga halkudhega u ah oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ajendayaashiisii ay hirgalaan. waxa uu sheegay inuu ku dadaali doono sidii ay dimuqraadigu u qabsan lahaayeen aqalka sanadka, aqalka hoose iyo aqalka cadintaba si ay isbedelo dhaqaale, caafimaad, cimilada iyo socdaalkaba u hirgeliyaan. intaasi kadib waxa uu ku dhawaaqay hadalka laga sugayay oo ahaa inuu sheego in Hillary Clinton taageersan yahay.
Hillary Clinton will make an outstanding president and I am proud to stand with her tonight. Thank you all very much.
waxa uu yidhi, Hillary Clinton waxay noqon doontaa madaxweyne qiimo badan, waana ku hanweynahay inaan caawa garabkeeda istaago. waad mahadsantihiin, habeen wanaagsan. khudbadda Bernie Sanders waxaa lagu soo xiray shirkii xalay, hase yeeshee isaga ka hor waxaa khudbada si weyn u soo jiitay ergooyinkii dimuqraadiga halkaasi ka jeediyey labada senator ee lagu kala magacaabo Cory Booker oo laga soo doorto gobolka New Jersey iyo gabadha lagu magacaabo Elizabeth Warren oo laga soo doorto gobolka Massachusetts. hasi yeeshee khudbadda loo badinayay inay la mid ahayd hadalkii uu jeediyay Bernie Sanders haddii aysan ka cuslayn waxa halkaasi ka jeedisay marwada koowaad ee waddanka Michelle Obama. Waxay ka hadashay in 8 sano ka hor ay Hillary Clinton jagadan kula tartantay sayigeeda madaxweynaha haatan talada haya Barack Obama, balse markii laga badiyey aysan eel iyo calool xumo meel ilaa la fadhiisan oo ay ku soo biirtay maamulkii madaxweyne Obama, iyadoo hormarisay dalkeeda kadibna noqotay xogiyaha arrimaha dibadda. Michelle Obama waxay ka hadashay astaamaha ay tiri waa in laga helaa qofka doonaya inuu noqdo madaxweynaha Maraykanka, oo ay sheegtay inay ka mid yihiin aqoon, dulqaad iyo hiraal waxqabad.
Think about the kind of president that I want for my girls and all our children. That's what I want.
Waxaan ka fikiraa ka uu noqon doono madaxweynaha aan u doonayo hablahayga iyo dhammaan caruurteen. Waxaan doonayaa qof aanay muran ku jirin awooddiisa waxqabad, caqabad kasta ha ka hor timaadee, qof yaqaana shaqadan dhabna ay ka tahay, qof fahamsan in arrimaha madaxweynaha hor yaalla aanay ahayn caddaan iyo madow ama kuwo lagu soo koobi karo 140 xaraf. Waxaan halkan caawa u joogaa inaan caddeeyo in Hillary Clinton ay noqon karto madaxweynaha astaamahaas leh, waana sababta ta aan iyada caawa u garab taaganahay.
Michelle Obama waxay ka hadashay fursadaha waddankan yaalla oo ay sheegtay inay yihiin kuwa dadka u wada furan midabka ay doonaan ha lahaadeene, waxayna sheegtay inaan waxba lagu gaari karin in dadka hoos loo dhigo. Waxay markaasi kadib dib ugu laabatay taariikhda, waxayna sheegtay in dadka madowga ah ay xilligan ka hor ahaayeen dad la adoonsado, maantana qoys madow ah ay ka taliyaan aqalka cad ee Maraykanka.
I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women.
Waxaan subax walba ka soo toosaa guri ay dhiseen dadkii addoomaha ahaa ee lasoo dhoofiyey. Waxaan daawadaa hablahayga oo ah 2 hablood oo qurqurux badan oo caqli badan oo ayadooda kula ciyaaraya daaradda aqalka cad. Hillary Clinton darteed gabdhahayga iyo gabdhihiina iyo wiilasheennuba waxay ku hamiyi karaan inay noqon karaan madaxweynaha Maraykanka. Sidaa darteed qofna ha ka dhagaysanina in waddankani aanu ahayn mid qiimo weyn leh, sababtoo ah waddankani waa ka ugu qiimaha badan dunida.
Michelle Obama waxay sheegtay in lama huraanta in la doorto Hillary Clinton ayna madaxweyne noqoto. Waxay ku tirtirsiday taageerayaasha dimuqraadiga inaysan meel iska fadhiisan oo aysan dayicin mustaqbalka waddankan.
We need to do what we did 8 years ago and 4 years ago.
Waxaa laynooga baahan yahay inaynu la nimaadno wixii aynu samaynay 8 sano ka hor iyo 4 sano ka hor. Waxaan u baahannahay inaynu albaab kasta garaacno, cid kasta ay soo baxdo, xamaasadeenna iyo xooggeenna ugu dambeeyana aynu ku bixinno sidii aynu Hillary Clinton ugu dooran lahayn madaxweynaha Maraykanka.
Shirweynaha ayaa galay maalintiisii 2aad, waxaana la filayaa caawa inay khudbado kale oo dheeraada jeediyaan qaar ka mid ah madaxda xisbiga dimuqraadiga iyo dad si gaara loo soo xulay oo gudbin doona fariimo khaas ah. Sidoo kale maanta waxaa cod laga qaadayaa ergooyinka shirweynaha ka qaybgalaya si ay si rasmi ah ugu ansixiyaan musharaxnimada Hillary Clinton. Harun Macruuf, VOA, Philadelphia.